Yo, a baby is in it, just cause in the box. Very busy, asking for new dick. I look perfect, son, Magina. Nothing in beat to see,
ya so can I fatta
shamim. Hatta na da kupulim. Ya so can I fatta shamim. Ameli pala pala, pulim. Ya so can I fatta shamim. Hatta na da kupulim. Ya so can I fatta shamim. Ameli pala pala, pulim. Say, never had a bit talk, eh? Gadili musika tiwe pa. Asobolo kwane talk, eh? Omuntu atasasi da talk, eh? Mbuno, pako talk, mpako. Pako talk, mpako, eh? Pako talk, mpako. Yengo nyumite sikati. Atete ya funa silimu. Mamu kebela kawuka ngate kalimu. Neu nyanyela rente bela. Yabenzi teba funa silimu. Ya soka na fata shamimu. Hatena da kupulimu. Ya soka na fata shamimu. Ameli pala pala pulimu. Ya soka na fata shamimu. Hatena da kupulimu. Ya soka na fata shamimu. Ameli pala pala pulimu. Ya sango muwale nebi. Ngatama nye Luganda yade yade. Na yela ya genda na mukwana. Na mugamba bino wa manga mbuno. Ameli kwini pala. Afoyu kakaka kamala. Wanji pilitake ila. Ngatama nye na tebi tegeza vya yogela. Atete ya funa silimu. Mamu kebela kawuka ngate kalimu. Ne unyanye la rente bela. Ya benzi teba funa silimu. Ya soka na fata shamimu. Hatta na da kupulimu. Ya soka na fata shamimu. Ameli pala pala pulimu. Ya soka na fata shamimu. Hatta na da kupulimu. Ya soka na fata shamimu. Ameli pala pala pulimu. Yo, a baby is in it, just cause in the box. Very busy, asking for new dick. I look perfect, son, Magina. Nothing in B2C, air music.